kolona bezale komunye baba hlala naye uthi oye oye ubaba wakwa kolona ma bezale komunye hlala naye oye uthi oye isobela koleli ntombi bezale kelinye hlala nalo oye oye intombi yakho lena nsizwa yaza ikenye futhi hlala nayo oye uthi oye umuntu wakho lona yaza ke komunye hlala naye oye oye ubaba wakho lona ma ake komunye hlala naye oye oye umama wakho lona bezake komunye baba hlala naye uthi oye uthi oye
Love your solution, Ubambo lwakho
Solution, we will show another. Who more could